OPD, since nakuwa baraka zinatua, honestly nimekuwa zaidi ya more can be. Yeah, umenipa kazi na furahi, umenipa maji na divai, umenipa fedha, nyumba, gari, mchumba na hakuna naye nidai. Usije niacha na keep calling, ulisha niasa na feel sorry. Jumbe kibao na si somi, na shinda kukiwa na adui inform. Yeah, umenipa uwezo pia ID, account za fedha sio IG. Mungu ni muweza, love I feel, Lord is my savior, and I pay bills.
Mana ni ruzuku yako tu. Asante kwa mazuri na hata magumu, wala hatusudu na hatukufuru. Japo jana ilituchana chana, ila imeacha alama ya imara. Ni furaha kubwa, ni furaha kubwa.
Imeshafika time to furahi, Mwenyezi katufanya tuwe hai. Wengi tushawazika, brothers and sisters, few days back we cry. Kudumu na majonzi hi-fi, twende online, washa wifi. Tukasikilize music, tuka watch movie, tusahau shida, tule vibe. God bless us. Japo wengi tumekuja na maboda boda, wakati watu wana drive Lexus, na bado tuko peace, mtani wanatupa respect. Ametubariki kwenye rap, na ndo maana tuko hot, ila nyima mic checkers. Wanaojua wanajua kwamba always sisi ndo the best. Tuachane tufurahi kwa pamoja, hatujali tuko high ama sober. Hakuna pengine pa kupeleka shukrani, so we take all back to Yehova.
Kupata tunachopenda, asante mama.
Bantu.